Toxic Sounds with the Magic Begins.
Toxic is back again. Checheri cheche. Checheri cheche.
Bila tuani fangalo na pele tamani.
Downloaded from Chili Swag. Tena
kufitia kwa hunde mokimani. Noli nisivoni vasili vasizani. Kakusasa kwa ukoro alo kutama ziwani. Asamla kunduta vuchwala univone vusatani. Manduli vezwa kunduta vuchwala yozi vafakimani. Noni kolwi sana sina sheleni. Soli nichakolwa niko shinyava na nani koni vuparenti.
Salire, mokuni shinyaki wena muni. Luli nina neni kwa lalire. Ganti siku wafakina muni. Tiku chwala vona zivisize. Tiku chwala vona lutisize. Kambende niziwire. Kambende lemuwire.
Neva unluta machwala. Kunuta mashisha kunisa sinema. Neva nulutisa machwala. Kunulutisa kwa ima kuhowea.
Kulumela kuzama isiwa, kwa kulumela kupumiwa,
kwa kulumela kukontrolwa. Ruwa wafakina luli, skuva fakina luli. Ruwa wafakina luli, skuva fakina luli. Ruwa wafakina luli.
Asamla kunduta vuchwala univone vusatani. Manduli vezwa kunduta vuchwala yozi vafakimani. Noni kolwi sana sina sheleni. Soli nichakolwa niko shinyava na nani koni vuparenti.
Kashonze ni yesa alifosalire. Mokuni shinyaki wena mungi. Nuli nina neni kwa lalire. Ganti siku wafakina mungi. Tikuchwala vona zivisize. Tikuchwala vona lutisize. Kambende niziwire. Mbendele muwire.
I and I International Managers in the building. One big gamer. Winner Swag Music Promoter. Mr. Wano Stanzo. Sky 2 Psycho. Captain Baujizi. Kazi Boy.
Downloaded from Chili Swag
King. QG. Kapapos in the building. Chant Kira's in the Pichichani one.